Yes. Westside Music Block.net.
I'm gonna wrap up our bag of music. So this is the drama. That's called off. Fanball. Follow the Kim Munjaj. Alongside Mr. Me on the beat. I'm gonna wrap music. Matela manyalo mina kanitulia kuna tuzo Skolo si muto kwa mina mamupilo wa mutu Nipanga mutuku kwa pia kamina Kufuma na mushembi andela mwanae sikolo Atusie sikolo wazi skolo si muto kwa Skolo si muto kwa kina lamulela Kwa si muto kwa kina kina lamulela Dokota
Mwana wa isuke kwe kwa sikolo
Uwe minister
Mwana wa isuke kwe kwa sikolo
Uwe muluti wena
Mwana wa isuke kwe kwa sikolo
Uwataka ufele
Mwana wa isuke kwe kwa sikolo
Sikolo sibuto kwa Kina la mulela Sikolo sibuto kwa What? Na la mulela
Sikolo kwa mune
Education for life. Education is the only key to success. Yeah. Bana wa Yesu. Ali timbu tuelu wote na ukena bana ba na likolo. 1 2
Sikolo kwa munde.
Bana kani alukena sikolo.
Sikolo kwa munde.
Bana kani alukena sikolo.
Sikolo kwa munde.
Bana wa Yesu alukena sikolo.
Sikolo kwa munde.
B-boy, I see OG Staff guy David Musoke Wanna test study Mambunga Mabenga
Downloaded from WestsideMusicBlog.net